September kuvela le njengulo, hey, hopefully usuku olukhulu akukhona ukwazi kwami plan uNkulunkulu. So manje ngicela konke okusha lo nyaka omusha, ngifisa ukubona impilo ishintsha, ngivuke noma ngeli-one lamashisa, ngiliphathe ntofontofu ngilifaka amamitha, yeah, ngilifaka amamitha. Namhlanje ngiyazala usuku oluhle, namhlanje ngiyazala usuku oluhle, namhlanje ngiyazala usuku oluhle.
Beka kujabule no mama, ngalolu suku wayengeletha odokotela bamhlenga ma. Letha kimi mase ngisike ikhekhe lami kumnandi la, ngicela ningiculele kamnandi lusuku kimi likhulu, yeah. Sozala mnandi bangibuza ukuthi how old I am, I'm 20 something.
Namhlanje ngiyazala usuku oluhle, namhlanje ngiyazala usuku oluhle, namhlanje ngiyazala usuku oluhle, namhlanje ngiyazala usuku oluhle.